ngamaliza katikira Buganda ekitiba Charles Peter Mayiga agamba nti Buganda bwakwongera amaanyi mu byemizannyo nga busitula emizannyo egitali gimu mu Bwakabaka. Mayiga ategeeza nga kino bagenda okukikola nga beesigama ku mizannyo egitali gimu egyasobodde okwolesebwa mu mpaka za Airtel Bika Tournament ezabaddewo omwaka guno. Amamba Kakoboza yasobodde okuwangula empaka z'omupiira ogw'ebigere gw'abasajja eza Airtel Bika Football Tournament 2026 oluvannyuma lw'okuwangula ekika ky'enkima mu kusimulagana penalty goals 4-3 omupiira ogwabadde ku kisaawe kya Mutesa 2 Stadium wankulu ku nsonga tekyekika ky'ente kyasobodde okuwangula empaka z'omupiira z'okubaka empaka ez'okubaka ez'abakazi.
Bina bannaffe aba Airtel be basinga okuvugirira emizannyo gino egy'ebika ate kati kigenda kikula naddala bwegyongeddwamu ebinnonoko ekigwo omugwa omweso n'egyo emizannyo emirala era tufuba okulaba nti emizannyo gino egy'ebika twongera okugikuza kifuukire ddala gy'amaanyi kubanga mu Buganda buli muntu alina ekika tewali nsonga yonna lwaki emizannyo egyo tekiba gy'amaanyi.